yanukidde olunaku olwaleero ng'abakulu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ebidduka mu ggwanga ekya trafficking abali wamu n'abakulu okuva mu minisitule evunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyentambula mu ggwanga Uganda bagunjizzaawo enkola y'okutambula amasomero ku masomero mu bitundu eby'enjawulo okusobola okusomesa abaana engeri gye basobola okwewalamu obubenje obuviirako abaana bangi okufiira obulamu bwabwe. Bano bategeezezza nti enteekateeka eno egenda kubeeranga mu bitundu eby'enjawulo kyokka ng'enteekateeka eno bagitandikidde mu bitundu eby'ekibuga eky'Embale mu Bugisu. Okusinza ku Steven tulagulayo bwabadde nga bwatyo ng'ono yafulanzibwa ku nteekateeka ey'okuba nga tibwati ayogerera enteekateeka eno asinzidde wano n'atubuulira nti balina enteekateeka namutayika y'okulaba ng'abaana abali mu masomero basobola okuba nga tebasomesa ku ngeri gye basobola okuba nga tebalwanisamu obubenje obaviiramu okufiira obulamu bwabwe era nga kye batandikiddeko kwe kusomesa abaana enkozesa ya zebra crossing mu bitundu byonna.
Apparently, when you look at the latest traffic and road safety annual performance report of 2024 released by police, it shows that two school going children die every single day due to road accidents. That's really an alarming statistic. And at the back end of that we thought it wise to engage our school going children. We are basically targeting school-going children because if drivers are being reckless and their speed, which has been actually pointed out by police, that it is, those two are the leading causes of accidents.